Tatu mara tatu. Tatu mara tatu. Well. Alichoki mzee wa farasi extra bongo. Paka dume kaingia kwenye kichaka cha panya panya wote cheche. Tumaini Madinda Madinda Trans. Fikiri Madinda.
Wewe kichaka pewa rungu, usijaribu kupita mbele yake. Kichaka pewa rungu, usijaribu kupita mbele yake. Kisa mbele na kata kichwa na kanyaka nyaka nende cheche. Kichaka pewa rungu, usijaribu kupita mbele yake. Kichaka pewa rungu, usijaribu kupita mbele yake. Kita mbele na kata kichwa na kanyaka nyaka nende che 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 chela.
Kanyaga tembe, kanyaga, kanyaga tembe, kanyaga, kanyaga tembe, kanyaga, kanyaga tembe.
Bitebo Air Designer Juma Banatos JB. Mzee wa bwawa la kitaji. Pius mzee wa kiburi. Wazee wa Musoma. Nata Chak Boutique Cosmetic.
Chocolate ma, extra bongo, Joji gama ye, extra bongo, Thabiti Abdulima, extra bongo, Imama Bele ye, extra bongo. Usiwe na bongo ya kusema sema ovyo bongo eh.
Sio korogwe.
Exa bongo oh, kisa ye. Exa bongo Bashiri Wadima. Exa bongo Richi Marifa ye. Exa bongo Ali Choki ye. Exa bongo Nyamwela ye. Exa bongo Ray Sone ye. Extra bongo, Ali di chokoraye. Extra bongo.
Papa Msofe, wapi Papa Ndama? Seleka Beno Chelele Asele Trans Watoto Mwana Nyamara Daudi Olela Mzee wa Mwanza Papa Beni Mzee wa Mwanza Braki Igo, Banya Landa
mama kanita, wote wanite Nita kwenda kwa nani, wote ni wangwe mama Wote ni wangwe, wote ni wangwe mama Kima, pika bicha Pika Benz, George ka pika Benz Pika Benz
Je, unauza?